Cheer, I am again. Let's play, hey man. Till I'm in the building. Yeah. Everybody just say, till I'm in the house. Everybody say, till I'm in the house, baby. And this just a freestyle, my nigga. I am what I am, nigga. Chia, kuvaa Gucci Louis, usisimini shadow battle. So fake MC nimetoka kwenye freestyles battle. Boy, this style is sunny, mtana gotta be the best. Usindis kwenye radio sun, battle me face to face. Wananitaga Kingzilla, shake na mtu sun, kwa sababu mi ni always killer.
Muwaji tena
sigi ngine ni drug dealer. But here I am, man. Yes, I'm a killer. Ku make up, ku black up, that's so is my man. Ku smoke up, that's what's up. Ku spit that's the brain. Ku get money, ku spend some. Ku pop up champagne. Usini guze, I'm a hustler. And you get that, my man. Me na back up again. Me na ishi sala sala. So na fuck up again. Nikisimama kwenye music, I'm just fine. In the freestyle, niko na my boy C9. C9 kuishi bongo, I'm a UG Kampala. Kuendesha angel, I'm a 6'4 6'4 Impala, nigga. Hala, chobala, zila wa sala sala. Here I am, mapinduzi utasema Che Guevara.
Mutala
una isigar, zila mini shadow balo. Mini na ino minis katika Kilimanjaro. Mistari natoka kwa blood, baka bone malo. Sikia mistari ko easy na unaweza ukasaro. Mimezengo kama pinda, asha kama dinda, nisha pinda. MCs wana ni winda na mshare. Mina isia kama Ross Bob Marley. Na rock kama pose kama Sayem Shale. Niko busy kama Boy G Allen. Boy G Allen.
Na sila zangu
za kuflow mtani za kibabe. Na wakimbiza wazungu utasema Mugabe. Shula msingi kaya Mugabe. Sina bari kutoka uwa sozari. Music isi oka mali respect kwa sina. Kwa sama boy makuchari na ride kagari Ferrari. Sina I'm doing fine. Let's make you money, it's so funny. Mina ride kila demo mtani squeezy ananitaga ani. Kwa sababu zila na money, it's so funny. Check out now, hey. Na piga bao.
Kuna bongo
freestyle Godzilla ndo baba yao.
Wewe fara wewe. Nyoko nini? Mbavu mingo kwa angalia. Utakuja kufa. Endelea sasa. Kumamako.